dimenticavo. Akitaka kumwacha anamulilia kamami. Ukiniacha sheri nakulilia sheri. Ukiniacha umenidunga umeniua sheri. Roho yangu nishakupa uitunze badio. Usiache ianguke usiniblese. Nakupenda yo 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 yo. Karibu na mie, nikikona weye, siku zote. Ile kicheko yako, tabasamu yako, na ile buyana yako, bina nivuti ya mie. Siwezi pata, wakukupita, wakukushimba weye. Ukiniacha, na nimekufa, na nimekufa mie. Nikwanzire, nikulai. Obviously, mogu yingo wage.
Jena we, na kesi age changale twagabana. Na kesi age changale twagabana. Oh, jena we. Oh, jena we.
Na yiyo kuwe.
Nakupenda
yo 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 yo. Kila siku natamani nikuone karibu yangu. Kila siku natamani nikuone karibu yangu. Ukiondoka nitalia.
Simbi, libdi matikamu.